studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be ono e bismillah hedaade kabaruji amen e fulfulde ono e jam usman nyaale bulbe kabaruji do salim jorato boggi jande to humpitinde on wiide danmark jabe itude soldats e mudum be force takubali mali lam ko be mali kuliti metti mubben e wargol mabbe le leedi meden di tawe hokka yamirore mudon soldats e mali ana jokkini imadar haaji mun lay leedi meden di ko buri sikkitabe terroriste en chapade nayo woni itabe jatale imad deedi imadaraaji ka fu e tawede himbe koro kay kollitiwide fa den jom en kabado be anda ngoni ana kippo do mubben kan Cameroun 2021 zalanga national Guinée équatoriale yalla yaltini egle mali le 8e de finale andimbe kabaru haro chaldi kollitiwide kanyun kay e ekintinobe pelata wedi woni sambe kabaru jidi bismillah modon hedat studio tamani Danmark holliti wiide soldats e mudon dilla le Mali warbe do inde soldats en leede Europe be Takuba gouvernement Mali o holliti metti mudon le yontrende wargol soldats en Danmark le leedi malendi tabay hokkay yamirore mudon dun saabi be ciini soldats en Danmark be dilla le Mali tewtugol mabbe ngol kanako be Danmark sakitek jabbi Mamadou Samaseku
Ewi gouvernement leydi Danmark kado anya yaltinde habtibe le Mali yo tiagal yela ka hedintina wonande lamukobe Mali bangal mudum tiagal yela hotugol habtibe Danmark yudo leydi Mali atner yabidende gouvernement transition o warti do kabar mudum nyande alalbari noga jegom janvier be jeli doni don yo hota habtibe leydi Danmark bedo habtibe na gonno to minaka ton fadde hinade golle mudum bangal kabaru habtibe Europe takuba lamukobe Mali be hulti wide garang gal bedo mangal pat en leedi Danmark hanno wadede le kabaru kawral mchanangal hore watu mars 2020 akune Mali e France ka leedi Mali ndi ka gouvernement Mali holti wede ndudo talkuru fa hande yo projet non den kawral fufu yamirta neldugol habtibe leedi Danmark le dental takuba gouvernement leedi Danmark yeddi non kado hala gouvernement Mali di holti wede neldugol bedo mangal pat en be wadama e do yila gouvernement transition den e fay mo wakat juno batu ministre en Justin Sahel e kanya ino européenne même en hala mudun nyande aljumare de to Bruxelles tun
ndartugol mabbe soldats en leedi Danemark andi lako hani yewede tafon yo hakilo lam Mali o holitede tafon farde ngaro fu warde dum woni e hakilo honjotobe yogabe ka e wi kajatu keita andi do kabaru de nagu de dabere ana wawi wadde tidalla do golleji kubal soldats en Takuba kede ko Adama Amadou Haidara hebi nien do faccitan Mamadou Samaseku
Donc c'est vraiment une volonté de dire
tafun denten sin de talki yima daraji gulidal leedum hunna maroko de leede bidde yalla to yorade wiide hotugul mabbe san bintati allaji non non ummatet sana le kabar gulidal takuba sabi gila joni jati takuba kay na hasindini habitibe bangal adadu habitibe denno adun mabbe na famdi wakat juno habitibe mabbe yutan temal en jaddo ka andon wiide gouvernement Mali o le alhali tedinede won e mudum e anditinde hakika muhani gulididde bangal fuf bangal denago denno ko heba huncende hore bangal takuba yama mo wawa hebede bangi goddo
sakirabe andon di kabaruji fodo mba hebude do bembe ande de do hel amen Facebook kanyi konto Twitter imadaraji be noddiri keletigi di soldats e Mali ngadi wadi fa ko buri sikitabe terroriste en chapane nayo itte e jatale leedi meden di chef d'état major hoggi o kabaru le communique goto le windande makonde o holliti wide di imadaraji ngadi juude sappo e jeddi yaade nogay didi lewru janvier ndu to banyangara to himbe mudon kolliti wide tayke teke wide denagu beedi wadde kano wana non dum wori to koroto Aissata Jara anni ko hawrintinen ko hebi juude koro e bankas do madaraji hajaba me wombe ton do faccitango Mamadou Samaseku
ko tayka tiagal imadaraji di ngoni terroriste en chapane nayo itido mbarabe chapane tato en nayo nangabe beedade dun mobilaji tati e motoji sappo en nay tetaadi don ko holliti chef d'état major larmi dido imadaraji di ngadama to nara sikaso buguni kuchala sigu emoti ko batu goto o to bayangara ton jamarande holliti tayki jati yargul yeso denagu to mabbe ton imadara fama embe latki sababu heftagul deere anda su tawi rusi en na wobbe non sikki wala kaybe guli e hobbe bayangara armi o ko wondi gulle joni woni yila jamarande gila buyi loka joni ga en baw jati wide hippugol wala hande kay en baw jati wide bunandaji ngala ka to korotun kay
tawi wona noon ɗum wurri jammare gonɗe toon holliti wiide joni en kaɓorɗoɓe na jogiti hippade dow mabɓe le nokku amen ɗo kay min teykaki waylita bandiji ɗi na jogiti wadde bonodaji mabɓe hakkude koro e sewari kay wonko golla deƴƴere hewtama okkat joni o kay no fewi ka so eli cercle koro kay jaɗinkoɓe ne jilto ñande foof e sagoɓe ɗum ɓe goni banggal bonodaji ɗi ndenno gonɓe toon ɓe dardi laamukoɓe ɓe hebbinde ɗatti dabriji golle mabɓe yalla ndennagu hewte
ɗo bamako ɗo gaz e ƴulɓe ñande fuu ɓuuri tidde ɗum no fayi e tawede laamu o ana wondi e wadde immadaraji fa ɓuyta tiɗallaji jamare nde yimɓe yogaɓe kolliti wiide gaz fayi fa jiya ɗum ana tiɗe cakuru ƴulɓe ɗum wonno charbon memata ko yogaɓe kolliti metti muɓɓe ne ɓeydugol cogguji ɗi fa ɓeydure ɗen faamu Moussa Malle Cissokho yiile kelle lumoji bamako yogaji andi ko heɓine dow faccitago Mamadou Sama Sego
tiɗalla coggu ɗeɗo kulle ɗe matama sanne li kabaru katine rewɓe defoɓe ñandi altinere nde iwde laafe bugu yaade jikorani para fangude badara bugu e quartier Mali yo alahaali goto
sukonigaguelene
coggoji ɗi na tiiɗi sanne li lumo badara bugu cakuru charbon yo uñere e temeɗe ɗiɗi nden sakku o wonno hakkude temeɗe jeegom e deɓe sakku e temeɗe jiɗɗi gaz o wokkat joni yo uñere e temeɗe joyi e deɓe sakku kiloji sakku e ɗiɗi ɗi yo uñaaɗe ɗiɗi e temeɗe
jeegom
seku mayga yo jeeyo charbon lumo badala bugu holti wiide kaɗo tiɗala coggu e saabi gaz o heɓatake e kaña torraji to ɗatti dawol cakuru charbon o mi yeeya ɗum ujunere e temedere ka ñande foof coggu o ana ɓeydoyaade saabi tiɗallaji ɗi ɓeydade ɗum ɗum torraji ɗi min keɓata e posngaji zufurenɓe yeeya alumayga yo jeeyowo gaz to laafe bugu holti wiide tiɗala coggu o yo saabi gaz heɓatake feewi wakkat joni o nde darra laamukoɓe ɓe wadde bawɗe mabɓe yalla coggu gaz naɓɓuyto fa ñande gollirde humani jaagu yimɓe mum en gari teti gaz amen foof tawana mine coggu tiɗɗo min cotta gaz uji ɗi wajumi ɓeyɗen seeɗa ela heɓde hen tono micitene wiide gouvernement o tongui nonno coggu gaz mo kilooji jeegom temeɗe joyyi e buuɗi capanɗe jetti e ɗiɗi
kan cameron 2021 egle mali ɓe kay karge kake muɓɓen kine écotere yaltiniɓe le wittem de finnal alalbare nde heɗum saabide ɓe kaaɗi ɗo heɗum hani waɗede fa ɓe lannido fa gas e piɗe garoje mahamman baba kunta yiltake ley ngalluri bamako nde anni ko heɓinen to faccitako Mamadou Sama Sego
jamma o juutani yogaɓe woɓɓe kay e ley tiɗallaji pini yo saabi jagabulen ɓe jalti yo saabi équipe zalanga guinée équatoriale yaltini jagabule en mali ɓe so jiɓɓe balon ɓe holti wiide ngal ɗo basal yo saabi rafi dental e golle o woɓɓe kay mbihi ɗum ɗo na donta noon
macco
fewi sanne ka ɗum taki wiide attaque o woni ko yirwali no hani entraîneur o ɗu no hani hayfeede saabi kala wattu so mali sami tan hultata wiide yo bangal rafi cangol hoore waytigol joueur en ɓe min beltaki fe ka andona le gurdam mo foof wahen sato dunke en kabaru haru sembe calɗi kay kay fi ekkintinoɓe ɓe e wi adama mayga attaqua en ɓe nawtoraka no haniri yo gonga e keeɓi pinati match o mo yamiraka ka siki walla kay ele match o ko ñaki ko yo mandi kamɓe ardiɓe équipe en ɓe ndenno yalla landinde maccuji garoji ɗi dunke en ɓe dardi ardiɓe équipe o ƴewta no fewri kala ko ɗi mbasi e leygal ɗo kawtal coupe d'afrique
kabaru covid-19 alalbare noga e jeɗɗi lewru janvier ndu kanankoɓe dogotore en kolliti wiide yimɓe capman taton e jeɗɗon woɓɓe woni ɓe ñaw o nangui capanɗe jeɗɗon e jeɗɗon woni santanaɓe goto ƴiwi ko natli leydi meɗen ndi warde ɗo gonɗen hannde ɗo yimɓe ujunaji nogay e jeeno e temede jeɗɗon hemere bambar e joyon woni ɓe o nangui no santanaɓe ujunaji nogay e joyon e temere joyon e capanɗe jeɗɗon e nayon ɓe o accayi yo temere jeɗɗon yo sappo saabe heɓugol sembe ñaw covid-19 le leydi meɗen ndi wattu joni o studio tamani hollita on wiide kabaruji ɗimin dokkata kikiɗeji woni ɗimin gartata e muɗum beeteyeji ono e barkinede heɗade tinne fa hannden tabade dabareji mbiyaɗan nden yimɓe e ñaw o
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suéde danemark suisse république tchèque et union européenne
goto e sukaɓe daraniɓe fa ndenagu heɓele gendi bendugu onoko gonɗole commune rural soroma cercle bafula be neɗɗo goto mo anda hoko woni neɗɗo goto mo anda hako woni felli ɗum yabere ɗum waɗi jamma noga e nayyi fa wiyata noga e joyyi lewru janvier ndu le wattumo sukaɓe ƴummino wadde lugungoji barmuɗo o naɓama sawrede gendarmerie bafula be udditi horgo fa ande no o masiba waɗire micintinde on hollitinde on wiide ɓe sukaɓe gendi ndi ngadi puddi o imadir dara illa hitande 1993 yalla anande nan gendi ndi e wube fa yottade himbe wobbe jomme anniyaji bondi to siga soto vignette moto taxi ko wonno ujunere temedi do wadam hande ujunaji didi e temede nay de dabere metti sanne kambe sugabe donnabe moto taxi ngaji bombe le gendi ndi be ngadi imadara batu kenyan alalbare noga e jekon lewru janvier ndu kambe walde wono sukabe donnabe moto taxi ngaji be ngadi o batu yalla be kolita yalla be kullindira do kabar mudun le o imadara be kare do halati dallaji goddi dibe en jogi batu joni o no horebe walde de anandarta e himbe donnabe moto taxi ngabe fu baltina hakkilaji mo en tinno tabo dabreji biadi di sakirabe do kadu di kabaruji ka andon di fu odon bay ude di do studio tamani.org na do studio tamani.www.studiotamani.org odon bay do hettinare de sini on noddi numero via mo 37321 studio tamani. Le wattu cagirido le leedi men ni tagitama yede sukabe ana majja sanne na yogabe du ana jane ONG Culture Protection kanyum limti dum ko yata temetati o kabaru wadi nu ana wada le nokkuje kewde le leedi men ni le sahangal wuddu le ni fayotade ballere ndi dum wembi sarabe sukabe le kol kanye bale kumini darnade ndena gu sukabe be darta e kanan ko be piya dabareji yalla e dum hebene jogala fa bidure fam anni ko fati ya tara hebini endo faccitango mamadou sama seko
yawtere suka be malfu
e wi fedde lulirnde cluster protection le hitande 2020 tan famdi fuf teme tati chapande e tati majjugol sukabe ngoni taykaade le mali e wi pelle koni de hakkeji sukabe do ala hali guddo fuf yirude to mutti ton le wuddu leedi ndi ana hakkunde be do majjubebe kabaru suka muddu bi jetti jeedo dire halfnaado mobbo goto suka o majji ana wara yontere to mutti ton do mobbo mako wonno e do mboy yonki bakayna mayga abasuka o na facintina min kabaru o haldun yeso micro hammi trawari kiyado amen to direton
jekendi ya wana no dire ida ndo iwanno sudunde semis bunej wattino kanye pantalon balejo aswere jabinde on ko mob makko no diga wi o majiri dum men ko jinnomi fu suko o janga qur'ana o anda dina
mutlamutra tabane wakko jun o modi babbe hobbe holti wiide andani jati fratiji garibagal be do talibabe e wi mabbe lam ko be hanafi yabade o do kabaro keddana nabi aksidi al muktar o mobbo to direton
al fadio jak modi babbe kani felede no neddo mo yobataake wiade kanyo wurna ko yata sukabe teme doro waawa latade dun sabide sukabe wajibi non njam e garbino yalla kebo ko be nyama toraji kiwdi kebetabe hono toraji bomboji uratede kanyi si toraji goddi fu
e muji kiwdi holti wiide jogola bondo warta fewde e sukabe majjubebe yo buri fuf yangol e ko nande mudun pele darnide hakkeji sukabe yogabe kay holti wiide dun do yo sabi dejere sarabebe dun ne hakkilo kanko mudjal kulubali horajo ONG ambekungu ONG gondo le haybugul sukabe e robe
ana nawi sanne fu buri hedde sukabe watti yoga men djummo no hono di kabaruji sini hono dum waddi watti yoga men do itambe yalla djomu woni be sari ana darano dum ka watti yoga sini hono dum waddi le mali himen bamira dum neddaako e darata torre mudum tawene bonande mu ana mawni sanne fay goto jabata holude hore mudum do hono o kabaru
mijitan wiide honjotobe hewbe holliti yebare lam koobe kanye pelle konibe sukabe dum timita yotra meden sukabe de do yotere on jarama hedaade en ji cagal juuni
yotere sukabe man fu wonno